bandiraaɓe sukaaɓe jokkolɓe onon e bisimilla heɗaade actigene heeƴo ngo studio tamani hertani onon e sukaaɓe jokkolɓe weltiiɓe Ousmane Niali Boulou woni noon ɗo min tawdaaɗo e Oumar Waygallo Boru hono ngorɗa aɗa selli
mbiɗa selli basu fooɗa e Ousmane Niali
Boulou bisimilla kabaruji heɗi on ko jogi ɗumɗa
sukaɓe somi watti junnga e mbasu o anni ɗiɗo sembe kabaruji iɗini yeeso meɗen sukaaɓe hollitinde wiide tan ɓe kolli metti maɓɓe caggal ko beme annde ɗe tacca ko ɗon wakkati fof heɓude facebook kañum twitter ɗo wona ko yaafi fe Niali Boulou ay hoore ma yihi no kaɗɗo torana oro wori
non jaati wori mini magga no fawi dow kabaru jande
non wori fa hannde nden kala hono kabaru mini magga ɓami fa ndungu o naati fa hannde jande lekkol ana wondi e jokkitede ley leydi meɗen ndi micciteɗen wiide ko heewi sukaaɓe ɗumoɓe ley créduji ɗi so ɓami fa école uddama nden ɓe jaata soɓe jottoyo saaraɓe ɓe daña koɓe paabi ɗum e nde lebbi tati wattu joni o jande nde ana wondi e jokkitede ɗiɗo tiɗalaji ɓe gara matude ɗum gaaren timminire nde birki sembe calɗi ono Real Madrid o ɓami kuppomiɗan ɗo beltiɓe sanne
baroy le fuɗɗode kabaruji ɗi haali no haala taƴugol bembe annde leydi wattude majireji gattali leydi mal ndi ɗum laatake waɗa wattade
noon wori wattu joni ɗum daara fa ɗum laato fina tawa jaati ley leydi meɗin ndi Niali Boulou so ɓami fa majireji mawɗi gaɗi tan bembe annde ɗe eɗen gondi e taccede fa keɓa tawan tiɗallaji mawɗi keɓata ley hen hollitinde wiide sukaɓe gomɓe ley saha leydi ndi kañum fa yettoyoɗo bomo koɗo fo wonkoɓe tifi dow hen
taccugol bembe annde ɗe ka gasali soko gonga ko saka haalama minen ɓe gollal muɗum haɓɓodi e majjum woni sefotoɓe hen ɓe kañum e yettinoɓe kabaruji taccugol beewe annde ɗe wona ko moƴƴi saka haalama minen wonɓe gawoɓe e dow beeme annde ɗe min keɓata kabaruji kanji ɗum min nawtorto somin marta kumpasaraɓe amen taccugol beeme annde ɗe haaɗi yimɓe haalude hakkillaji muɗum en hono no démocratie
wirini
baru fa hande dow hono ɗum aɗa andi le jonte cakkitiɗe ɗe ujunaji ujunaji sukaɓe majji hollitinde yo caliniɓe laamu IBK o
non worriɓe mbi IBK kañeɓe laamidiɓe futtinno joppo salli guro koye yaawi ko woodi tan ɗum haalete ley leydi ne Ousmane Niali Boulou sa ɓami fa yettikiɗo guere gay ɗiɗo kañe ko nandi e muɗum e booli ɗi fuu ɗiɗo haalaji gondi e haalede toon ɓeɗo sukaɓe wonɗo jaɗen ley guere gaji ɗi bomo ko Mouhamed Aliou wonko mo heɓini en do hen do faccitago mumin sende bou
waɗama skandadaka e yiɓɓe ɓe bonano tulle hono gollirɗe e nokkuji kewɗi goɗɗi tama homo woni sababu mum wona hoorejo laamu o yo yimɓe le fedde ensen jaltini majotoɓe so a yaltini jamanen ana hani daranoɗa kabaru mum hey nayo ɓanmum tama min kalnano haalde ko saabi ɓen jeeyi ɗe suudu assemblée hey wonale leydi mali tan ɗum waɗete koy fey france iɗum waɗi tama a yiyai gilet jaune en o onde wona gotum bandal gorko yo hoorejo laamu o hanno
Mamed Ali a jarama joni en jarani le laamu mali noddirteɗo cité des rails ɗo sukaɓe guelle Diaba Dji Medina Kouta Sabou Siré Sambala dokka moteur ngaji puɗoji ndiyam yalla no golla golle sadiŋeji
non wori Ousmane Niali Boulou yoga e fanaji jiɗi faɓe ƴelowno sukaɓe kan hiddirade le créduji to gaɗa toon sardiŋe woye muɗen kañe fa yettoyo margal toon liɗɗi ɗum woni heeƴo almay goɓe noddirta pour o kayi humnigo kabaru sakkade witta witta sukaɓe kañum waɗɗiɗo immadaraji
se jaari fa ley saha ngal to gawa to temedde sukaɓe janguina ley yontere nde jande pawindu leydiyankaku e no golliɗe leydi meɗen golliɗe mawɗo leydi meɗen ɗe gollirata
non wori ɓeɗo sukaɓe wattu joni ɓe pamminama hono kabaru sariyaji no wori le leydi meɗen ndi fa yettoyo nuyɗe gollirɗe gonɗe le leydi meɗen ndi duɓe pamminama darniɓe goɗo heeƴoyo fedde sukaɓe jokkolɓe wongo tongo kañe dow tugorgal primature ɗum ɗo premier ministre o gollata ɗo
e jaran joni mini magga baro le fuɗɗode kabaruji ɗi a hollitino wattu ndungu woodi e jande l'école du ni jokkina e no ɗandi golle guese won hono ɗum ne wori
non ɗum wori oɗo wattu hono sukaɓeɓe jatan jogui tiɗallaji mawɗi fa yettoyo saraɓe sukaɓe wonɓe ley leydi meɗen ndi ɓe kolli tiwiɗe saabi deɓe gon hono yimɓele walloɓeɓe so ɓami fa ndungu o naati fa keɓen famta non ɗum wori keɗɗen mumini sende bou
jande fuɗɗiti le classe examen aji guila ɗiɗi lewru juin ƴaɓɓindu iɗum wara e wattu demugol leydi ndi galleji kewɗi ana jogui sukala mum le nokkule hono seygu kuccala sukaɓe ana le tiɗalaji batte kabaru mum
min ɓiɓɓe remoɓe no saraɓe amen gala sembe kasen golle guese l'école e golle guese yadata ndungu nde nde wotere tan wodle hitande sini a yoppan jande maɗa fa paboɗa saraɓe ma ko mbawmi wiide tan wona ko yaafi
e wi saraɓe sukaɓe jangoɓe ɗi duuɓi ɗiɗi cakkitiɗi sukaɓe maɓɓe ballataɓe bangal demugol ɓe kolliti metti maɓɓe dow majjum ɓeɓe darde wada illamu o wada bawde mabbe yopude sukabe yalla be bengara remude sabe be bengada lebbi jenay ekol deno le lebbi tati keddidi le hitane anhani be balla yimbele galleji mabbe
akolona be fola kase
mina himbe wonbe le kreduji minen kuteji mudum kebata arande sabe sukabe ame bawata jangude fa gasa no sukabe birite joni ni be bawa lata leedi ankobe jango
fasula antasro
le sahala leedindi hono ansongo sukabe helbe njangoita kejabe janginirde anandarda isarabe be joppa sukabe wadde jangude
baro e jaran joni yewtere haro chaldi way galo andi kabaruji haro chaldi en jara hande le leedi Espagne Real Madrid woni champion d'Espagne hitande 2019-2020
onon yimbe le horsinde Zidane kany Real be mir ando don beltile o do golle sande na do wori
nan jaati wori
ay o holitinde wiide Real hunci coupe ka mitite de wiide Barca do hunci mo cili didi ana jokkindiri dum wadi so hitande hikande onon do kep don pofto don ser sabe de be tampire ni hitande hikande ka da kaja coupe da be kurki on sadaka
wana sadaka baro golle non
ay sikke laleer fa ke do famtare ke den annata jalla
tiagal ko mbati vlaria ko bingaaji didi e gotel e nyaloma chapantati e jeddi liga Real Madrid hebi inde chapantati e nay e championnat Espagne Real Madrid e kirondirdo mudum mawdo woni FC Barcelona mo mbati kenyan e le nokku mudum nyan bingaaji didi e gotel ila sappo e nay lewru Jean Real Madrid gagni tidi sappo jeegon e dengenti mabbe micintinde tan club ngaji Espagne kan e fiode liga des champions hitande 2020-2021 woni Real Madrid FC Barcelone Atletico Madrid kanye FC Sevilla
Coupe du monde hitande 2022 kando fiade le Leydi Qatar be gollide FIFA de holiti nyalade de coupe o hani fiade
non wori be do kuminibe kabaru fiugol ballon le adnaru ndu fu wattu o kaybe kejiti dun Ousmane Niali Bouli fa le hitande 2022 lan do holle nde mudo kanye e tagal
mo non jati be kodi tv de coupe on hani fiade jude noga e go o lewru novembre yade 10 jetti lewru décembre
non jati andi min fami memira wattu joni on wiyan a jarama sanne
a jarama baro holle mi jango
hono mbirten no so bami fa mbaggu weli tan dum yoni bilere so na sa sele boyda tapasse ko to Ousmane Niali Bouli fa hande fadi je fe en ko no andir on do e sede yowtere meden no dirter tous o grande ana wara